shayise bafana bami ngai ni wale ngoma batangshaya bafana
bafana
bami ngai ni wale ngoma batimshayise batimshayise
batimshayise batimshayise
ngai wale ngoma batimshayise batimshayise batimshayise
batimshayise
ngai wale ngoma batimshayise
bafana bami
Come on.